Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi tuaono, exercise 6.
Titiro ki te whakapapa, look at the family tree, listen to the description of the family relationships and follow it on the whakapapa. Some of this description will probably be new language, but try to deduce what it means. This is an exercise to help develop your listening skills and your ability to derive the meaning of new words and phrases from context clues. In this case, the language you are already familiar with and the whakapapa will help you understand what is being said.
Ka moe a te tai whakaripi ia iri hāpeti. Tokorua ā rāua tamariki, ko piri rāua ko te tahi. He tāne rāua, ko piri te tuakana, ko te tahi te teina, ko te rite te wahine ā piri. Tokotoru ā rāua tamariki, ko maringi te mātāmua, ko rereahu te pōtiki, he wāhine rāua, ko taki tō rāua tungāne.
Whakautua ēnei pātai mo te whakapapa. Answer these questions about the family tree. Answer in the pause provided after the question. You will then hear the correct answer from the native speaker, with a further pause for you to repeat the correct response. There are 10 questions. Tahi.
Ko wai te wahine a te tai whakaripi?
Ko iri hāpeti tana wahine.
Rua.
Ko wai te pāpā o piri?
Ko te tai whakaripi tana pāpā.
Toru.
Ko wai te whaea o te tahi?
Ko iri hāpeti tana whaea.
Whā.
Ko wai te tāne a te rita?
Ko piri tana tāne.
Rima.
Ko wai mā ngā mokopuna a te tai whakaripi rāu ko iri hāpeti?
Ko maringi rātau ko taki, ko rereahu.
Ono.
Ko wai te tuakana o rereahu?
Ko maringi tana tuakana.
Whitu.
Ko wai te tungāne o maringi?
Ko taki tana tungāne.
Waru.
Ko wai te teina o piri?
Ko te tahi tana teina.
Iwa.
Ko wai mā ngā tūpuna o maringi mā?
Ko te tai whakaripi rāua ko iri hāpeti.
Tekau.
Ko wai mā ngā mātua o piri rāua ko te tahi?
Ko te tai whakaripi rāua ko iri hāpeti.